skobo skobo sena batho ba serata skobo sena le wena ba ho rata ngwana wa rena marana skobo skobo sena batho ba rata ke ra skobo sena walla ngwana wa batho mutsuseni pele ka moka ke mabadi
Segele, na give me that is segele, I is segele, segele.